Mwenye huko sasa unasemanga tu.
Ah, farm bado ijaanza. Tuanzie huko.
Yeah, as in sana journey. Nitwaje startup kujifunza unashikilia. Ndio sasa tracking so. Yeah.
Man, mbona huja ndo naweza angusha hapo nyote na exact. Hey Mario.
Hapana.
Umsem simwambie. Hey,
jana ngangu. Mario.
Yeah.
Check
in. Huh?
We're recording episode
2. What's up, my nigga? This is Mario over here. Today's spot on. That is spot on after this. So, yes. Anitwa? Mario.
Yeah.
Tunenda sesh.
Sesh.
Session lama.
Yeah, session.
Oh. After the vibes on, inshallah. And we talk about so many stories. So, it's about you guys to be free and kituka here.
Yeah. Yeah.
Mapema ni best.
Mapema ndio best. Actually, Mapema will always be the best. Because this is what we do every time, anywhere, everywhere. Yes, sir.
Very bad. So, I'm about to go and have a... What's your random thought?
My random thought? Yeah. About the sesh.
No, like... Guys, so...
random thoughts.
Smooch,
any random thoughts you have?
For session or
anything like say,
anything.
Say,
this is before.
Idea.
Oh, the random thought that I'm going to. After or?
Wait.
Any swelling gumu.
Easy. To try to unbelly.
But it's very, inshallah. Vibes on vibes. Very bad.
Lakini sasa najua guys bado tujakata, unajua sasa niniki ukikata kiasi sasa anapatanga confidence. Jongi yo confidence itoka.
Actually by the utamwa nini
kukata.
Acha tara kukata.
Utamwa kukata
na kuanga after umepiga.
Shota kwanza.
Si shota hata. Kumpiga paf moja, mbili, tatu.
So, ata misi ezi fail. Misi failing.
Chiu failing. Mimi ndo nienjoy kukata. Mi make sure nipiga. Karibu shota. At least, nini, blunt moja.
Ndiyo sasa shots ninga kwenye system.
Alafu sasa ndiyo shots ninga kwenye system. Hapo unasikia kauko cloud 9.
At first,
unasikiangani kama auko.
Uko hapo au yuko?
Uko hapo au yuko?
Kwanza tulikuwa tunapanga. Ilikuwa kama tungepatana nyinyi. Leo tulikuwa tuende tukaate.
Mtu anaishi hapa.
Wallahi.
I'm going to go to the house.
Kuna njia itatokea hiyo side nyingine sawa. Wapitimo. Zizi barabara tu itatokea. Hii ni court sat.
Shortcut ni ka shortcut.
Eh sasa manyumba zinaishi. Unaona
hapa chini ground floor.
Hapa kwanza hii nyumba.
Hapa.
Kile siku mara zikukamini hapa na
sasa. Mapi hapa.
Hapa
na ile side
nyingine. Watu sita. Walai
ndio watu sita
pamoja na double katatu hapo. Mane tu. Ikopoa tu. Within
a pangaje. Moja
na tukasiti hivi. Mimi what? Hapa na ni room, sitting room iko yake tu. Hapo kuna room nyingine kubwa ya anaingiza double katatu na kuna nyingine ina iko double kambili.
Angalia hii nyumba.
I'm going to go to the house.
I'm going to go to the house. inside moja huko juu floor ni mtu mmoja nyingine mtu mmoja hivyo tu
kila mtu na mambo yake
manze
mimi nafika na shida ya mke na mtu wake
nimeweza kwa kuishi kwa
single hiyo
indiga ya station pia
no I'm waste a lot of space this year.
Na nikuulize ile kwa hiyo room sana za ifasha hata kama mnajuana like
inside
the room.
Lakini kama unajua mtu mwenye anakwanga cool with it, it's cool.
Inside it.
Si ndio? Hata before sana fanyange hivyo.
Room kila mtu ana fly.
Ni nini? Ah, pana wewe umechizi. Before hiyo ni kubwa sana ama.
Yaani la bambika.
Ah, pana utafanya nini space yote lakini.
Mimi talentisha kwa sababu ni peke yangu.
Eh?
Like adi mlango ni colorless mimi hapa na mtu anaweza nichungulia nikilala stahili
kwa niweke curtain
thank you thank you adi adi this my space
ah lakini sitakuwa na curtain tunafunga
tu basi nasema huja ama
acha hivyo like will you sleep when your legs are like this so
Sleep out la la pa kosio.
Ni ni mi sumbo bebe. Oh, I have therapy hapa. Kin sumba sana na ikatu.
Yeah, yeah guys. We are about to do it.
Yeah, let's go to kanga kilosh. Metembea 11.
Guys, ini foreign.
Kale ini foreign.
Ini foreign.
Si leo leo mse wako mwenye
mimi ndio last time hiyo kidogo.
Kini pote leo tuna pote.
So yeah. Kwa hapa na Bakita Cyril here.
Mukami.
Mukami.
Mukami light.
Tunaenda kusesh. Bakita sio tulie tufikie kwenye session. Take a little coaching.
Jewo.
Hi, so to come kind today.
But then you go high.
Bro, na joke ni aje nilikama na the title of the other at Jamaican airspace. I go to nilikama to opportunity alien tattoo on the spot. Nikasema sailing in the airspace of Jamaica all the light. So yeah.
My name is Yak.
Nigga Yak from South Sudan. We appreciate you guys.
I appreciate you.
Your good vibes and inshallah the you.
Sindio,
know.
Can't you see you?
Hey, shit. Hey.
Drip is the turn on.
Drip. That drip is the turn on.
Like, what an experience.
Yeah, so far so good, yes. Because it's more than 3 or 4 years actually.
Mina semanga bangi it's better kushinda pombe unaonaje?
Kind of, but it depends. It depends. Kama na okay na design na kubeba, design na ku Unajua kuna wale wase wenye bangi na wabeba. Unacheki. Kuna wase wakipiga hii karibu blunt moja blunt mbili wanzao nasikia. Wako fiti mbaya. Manze.
Hata mimi nishaisikia theorika hiyo.
Yeah.
Lei. Kuna wase wenye hadi wa ukombe na kukata.
Yeah. Yeah.
Lakini kuna yenye na kukubali.
Mimi pombe nikikataa wallahi. Mimi nakunywa two shots moja mbili kenda mwisho.
Na bali nakataa.
Zini naacha juu sana niko na ulcers na acid kwa tumbo.
Sasa wewe gani ukubeba?
Nini weed bro? Ah weed. Bakale eh bro na zimu na lala. Kwanza ukipata good weed bro ni sleep. Crazy. Blunt kanga. Moja tu nikienda nikizima ikishika na washa kizima. Hivyo ina depend kwanza on the quality of weed. Unajua pia uweze ndio msee TV
hapo.
Na pekwa na specific like unajua hii weed nikichapa unajua ya ina interzima hadi nikifikisha past that class.
Wallahi iko hii moja.
Eh like eh nikivuta tu nikivuta the stars kai.
Sit
here. Not here, but there. Over there. It's the best.
Yes! Either ni kwenye kei kwanza, alafu nchapi weed, ama nchapi weed alafu.
Hey, kwanza wajua kuchapata hii kwanza alafu uchapi weed bro na zivu. Mika umekata ila excess, ukasika wa zivu.
Ito chana wako
mwini. Ni ngapi Mario?
Nini? Jibet, nini? 35k.
Umesa 35k ama 3500?
35k.
Ukanaza kumitisha.
Today light and wash. Next.
Kazo simu yangu, mimi najua simu yangu si chief kushinda headphones hiyo ndo najua.
Yangu ni nini? Ni headphones ya kanunua simu yangu mara tatu. Mara tatu. I'm telling you for the soup. Adi kava. What are some as adi kava?
La sio stika nimeka
nyuma.
Adi memory. Mama
vile. The joke sounds better on
someone's mouth. Bro. Yeah. God
damn. Oh, nyapa.
Kuna.
Eh? Sina pandu tunachapa hivi.